نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولمزغاب لانغان السلام سيام بيرن ميم الله سبحانه وتعالى ودي بسم واي غدمنيو وانتن غاب ما ما غدمنيو ودي لولا ودي تكريلي موج وغانتا غمينيغا ndu kukambila na zuhuli zitatu zomwe zingatithandizile iso kupititsa imani yathu dini yathu takiwaso imene tili nayo kuyipititsa patsogolo inshallah timpempha Allah subhanahu wataala kuti azipangise zimene tikambila nezi kukhazikika mmiyo wathu ndi kuzigwiritsa ntchito lero kwambiri tikhala tikukambilana za minda yachikondi ndipo tili pa nkhanija yokhuza kusonyeza kukoma mtima kuzolengedwa kuti ifeyo ngati anthu zolengedwa za Allah subhanahu wataala palinso anthu ena amene timakhala nawo limodzi anthu amene timadyeza nawo anthu amene timatha kungokumana nawo mwina munsewu palinso zinyama zina ndi zina zonsezi ndi zolengedwa za Allah subhanahu wataala kodi ifeyo ngati asilamu kodi tufunika tizikhala nawo bwanji tizikhala nazo bwanji zolengedwa zina kupatula ifeyo pa ife toka kuti munthu atukule ubale wake ndi Allah subhanahu wataala nkofunikira kwa iye kuchitira zabwino akapolo a Allah ndi kuwakwaniritsira maufulu awo so chinthu chachikondi chimenechi kukwaniritsa maufulu azolengedwa zina ifo mmenemo ndiyoti munthu amakhala akugula chikondi kugula kwa Allah subhanahu wataala ndiyoti Allah subhanahu wataala azasangalitsidwa ndi munthu ameneyi kuchitira zabwino akapolo Allah ndi njira yabwino yopezera chifundo cha Allah subhanahu wataala ngati munthu achitira zoyipa akapola Allah subhanahu wataala munthu ameneyi ndithudi sangapeze chikondi ndi chifundo za Allah subhanahu wataala mawu agolide ochokera kwa mwana Elias rahimahullah shekhe wina ochokera mmayiko amenewo olemekezanga mwana Elias rahimahullah afotokoza unena kuti pa tsiku lachiweruzo padzakhala zinthu ziwiri zomwe zidzakondweretsa Allah subhanahu wataala zomwe anthu adzapeze nazo chikhululuko kwa Allah subhanahu wataala zinza ndi zinthu ziwiri zimene zidzathandizira munthu kupeza chifundo cha Allah subhanahu wataala ndi chikhululuko kupeza chikhululuko kukhululukidwa ndi Allah subhanahu wataala nthu choyambirira ndikuonetsa ulemu kuchili chonse chokhuzana ndi dini so mwachisanzo pali buku lolemekezeka la Quran pali adhana pali mizikiti pali anthu amene amatiita nina anthu bwera kuzaswali mamu adhin anthu amene amapanga adhana komanso ti ndi maulama yeti anthu amenewa amafunika kuwaonetsera bwino kuwapatsa ulemu wawo chimenecho ndiye choyamba chachiwiri ndi kusonyeza kukoma mtima kuzolengedwa za Allah subhanahu wataala zinthu ziwirizi ndi zokondedwa kwambiri mamaso pa Allah subhanahu wataala ndipo zidzachititsa kuti anthu alowe ku paradiso anthu akalowe ku janna Allah subhanahu wataala wapereka kubanja ndi achibale ako ufulu wokulirapo poyelekeza ndi asilamu wamba so zabwino zimene ungafune kumpangira wina wake so uzapeza malipiro kwambiri ngati wachitira kale akubanja kwako wachitira kaye akubanja kwako ndikumachitira anthu ena adera kotero munthu ali ndi udindo wokulirapo ochitira achibale ake zabwino mokuma mtima ndi kukwaniritsa ufulu wawo kuonjezerapo kuchitira zabwino achibale ndi njira yopezera baraka yayikulu pa moyo wa munthu nabi sallallahu alaihi wasallam adayankhulanira kuti munthu amene akufuna kuti riziki lake chilikitsidwe komanso kuti moyo wake utalikitsidwe ayenera kusunga ubale akuyenera kusamalitsa ubale umene ali nawo tsoka ilo kufunikira kwa ukulu kokwaniritsa ufulu wa chibale ndi kusiya moyo wa asilamu pang'ono palibe amene angasamalire okalamba kapena achibale amene akudwala zotsatira zomvetsa chisoni zakuti anthu amagwa mmaganizo ndi kutaya chiyembekezo pamene chipembezo cha chisilamu chimapereka chiyembekezo ndi chifundo kwa aliyense mnyengo iliyonse choncho ngati munthu akufuna kupeza chifundo ngati ine ndine tikufuna kupeza chifundo chapadera cha Allah subhanahu wataala mmoyo wathu ndiye kuti chinsisi chake ndikupemphera kumpempha Allah subhanahu wataala kupemphera swala kukwanisa swala zonse kuswalira kunzikiti kuswali swala zonse zisanu kuswalira kunzikiti komanso kuswali pa jamaa choyambirira chachiwiri kusiya machimo onse ndi kuchitira zabwino zolengedwa ndiku wanulitsa maufulu azolengera zonse za Allah subhanahu wa ta'ala kusangana kuti ndi anthu kapena zinyama zonsezo ndi zolengera za Allah subhanahu wa ta'ala kufunika tizikonde kufunika tisonyezere chifundo tipempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipange ife kukhala anthu ozichepesa ndi ochitira chifundo anthu ena atipange ife kukhala anthu oziteteza kumashimo osiyanasiyana.